Blog Talk Radio.
Radio Itahuka, ijwi ry'ihuriro nyarwanda, ivugira Washington DC, turabasuje mwese bateze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi, aho turi kwa mbere ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2022, mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Ubuzima nka Radio Itahuka rero nk'uko mumenyereye, kwa mbere mu munsi tukagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Aho turebera hamwe muri rusange ku munyarwanda yifashe mu Rwanda. Umunyarwanda se yifashe gute? N'ubukene gusa n'imibereho mibi. Umukene umunyarwanda yaratindahajwe abanyarwanda babaye abatindi, abanyarwanda babaye banyakujya, abanyarwanda ni banyaguhera, kuko baracuzwa utwabo, bagacuzwa ibyabo, bagacuzwa n'ubuzima bwabo. Ugize ngo aranyeganyeze, nyine iyo bamwambuye utwe baramwica, baramugaburira ingona, baramukubita agafuni, baramukubita agashoka, ubwo ubuzima bwe cyangwa se akanyuruzwa. Ugize amahirwe na ubwo ngubwo ni gereza nyine y'ubuzima bwe bwose. Kuko umunyarwanda rero abayeho mu Rwanda, umunyarwanda nyine ni nyagupfa ni nyaguhera, nta majya n'amaza, nta maki no mu mudiho. Ubuzima bw'umunyarwanda buragerwa ku mashyi, buranyerwa ku mashyi bitewe na kariya gatsiko nyine kayoboye u Rwanda, kariya gatsiko gakomeje nyine kuburabuza abanyarwanda ubukene, ngo kuko abakene bakennye, ngo kuko abanyarwanda bahindutse abatindi, ngo kuko abanyarwanda bahindutse banyakujya, ngo kuko abanyarwanda nyine bazakomeza gukubita ikase kugera ryari. Nibadahaguruka rero ngo birwaneho, banyarwanda duhaguruke, twirwaneho, duhaguruke dusunike gatsiko katumereye nabi, duhaguruke. Ni wo muti wonyine ushoboka, kubera yuko ntabwo tuzakomeza gutega gatwe ngo bakomeze baduhonde, bakomeze baduhonde, batwica batwica batwica, batwicisha inzara, batwicisha ubukene, batwicisha ubutindi, batubuza n'ubuzima bwacu, byose bijyanye. Ko rero nzaguruka nyine ngo twirwane aka gatsiko kazatumara. Bakunzi ba Hadi Tahuka, rero rekane kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane Chantari, wabunyumva neza?
Yego, ndagumva neza Bwana Edouard.
Urakoze cyane Chantari, ndagushimye kandi ndagushuhuje. Ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikira, bakunda radio Itahuka, bakunda ihuriro nyarwanda, babari hose. Turasuhuza kandi abayoboke bacu bihuriro nyarwanda RNC, aho baherereye hose ku isi, cyane cyane abari ku mugabane wa Afurika no mu biyaga bigari. Dusuhuze kandi abantu bose bakunda impinduka, bakunda demokarasi, baharanira impinduka, baba abanyapolitiki cyangwa se abo muri sosiyete sivile. Uyu munsi rero tariki ya 21 z'ukwa gatatu 2022, turafite ikiganiro kigizwe n'ingingo zigeze kuri enye. Reka mbanze nshake mbaduko, mbanze ndebe niba mbaduko yabatu. Mbaduko urahari?
Yego, ndahari.
Ugize neza kuza mu kiganiro mbaduko. Reka tugwa kanya usuhuze abatwumva, noneho tubone gutanga ikiganiro cyacu. Jambo ni ryo mbaduko.
Urakoze cyane, ndakuramukije umuyobozi Edouard Kabagema wo gutegura iki kiganiro ukanakiyobora. Nkaramutsa Madame Chantare unyinjije muri studio, nkaramutsa n'umuyobozi mukuru w'itumanaho Serge Ndayizeye, hanyuma nkaramutsa abadutembaza amatwi bose, ari abanyarwanda bari mu gihugu, ari abari hanze yacyo, nkaramutsa nyine n'abantu bose bakunda iradiyo yacu, nkaramutsa n'abo dufatanya mu rundi rwa P4, n'abandi bose bashaka bifuza amahoro, bifuza u Rwanda amahoro, na kandi n'abantu bose bumva ikinyarwanda cyangwa bumva iradiyo yacu, hanyuma bose rero nkababifurije ikiganiro cyiza. Urakoze.
Urakoze mbaduko, ndagushimye cyane. Uyu munsi rero tariki ya 21 z'ukwa gatatu 2022, kuko nimbabwiye dufite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu. Ya mbere turareba aho umunyamakuru w'umwongereza witwa Yann Birrell yagerageje kugereranya Kagame na Putin. Yarabagereranyije rero asanga bose ari bamwe, ntaho batandukaniye. Turabasomera ibyo yabonye bahuriyeho Putin na Kagame. Arabagereranya ariko nyine akababazwa n'uko igihugu cy'Ubwongereza gifite impamvu zumvikana zigaragara kandi zifite ireme ryo kwijundika Putin kubera yateye Ukraina. Ibyo nibyo ni ibintu bibi cyane, ariko bajya kuri Kagame ntibagira icyo bamutwara, bakamutetesha kwa Kagame, bakamutetesha kandi we na Putin ari bamwe. Ubwo rero turareba impamvu, adusobanurira impamvu ibyo ngibyo abona atari byo. Ingingo ya kabiri turareba ikibazo, turareba ko mu Rwanda hari abaturage bageze kuri 1,000,000+ badahabwa ubuvuzi. Leta yatereranye irabajugunya kubera ko nta buryo ifite bwo kubavura igenda ibegeka ku bantu bikorera ku giti cyabo babayigurira twa tuvuriro bita ngo poste de santé mu giturage ariko utwo tuvuriro nta serivisi abaturage babonamo nizo mpamvu tuvuga tuti hari abanyarwanda bageze kuri miliyoni enye n'igice mu Rwanda batavurwa badahabwa serivisi z'ubuvuzi kubera ko leta yiyambuye inshingano zayo ibasunikira abandi bantu ariko turatuvuriro nta serivisi dutanga abo bantu rero ntabwo bavurwa turabireba mu ngingo yacu ya kabiri mu ngingo yacu ya gatatu dushobora kureba turareba ikibazo cy'umupaka wa Uganda baravuga ko bawufunguye ariko abantu barimo kurira yo kwarika ni inkuru yanyuze mu gihe koma abagenzi ntibagenda ibicuruzwa ntibiza nta kintu gikora kandi bavuga ngo ofisiye roma bavuga ngo umupaka urapfunguye birapfira herero bipfira hehe ikindi umuntu yavuga wenda tutashyize ku ngingo yacu nuko u Rwanda ngo rwaje ku mwanya wa 144 mu bihugu 146 mu kugira abaturage bishimye ikintu ntabwo icyo kintu nateganyije kukivuga kubera ko nta nkuru irimo urebye muri rusange ubundi umuntu avuga ikintu ariko ari inkuru kubwo rero ngo u Rwanda rwabaye cyangwa rwaje mu myanya itatu ya nyuma ku isi mu kugira abaturage bishimye ntabwo bikiri inkuru kuko niho ruhora ntabwo ari ibintu bishyashya ahubwo ruramutse rumanutse rukagira umwanya mwiza mu kugira abaturage bishimye ibyo byaba ari inkuru twabivuga ariko kubera ko ariho ruhora abaturage barwo baza mu batatu bane ku isi mu baturage batishimye ku isi u Rwanda ruhora mu myanya ya nyuma nyine ntabwo nateganyije kubivuga igitumye mbivuga uyu munsi ni uko igihe ko kimaze kwandika iyo nkuru kikandika kivuga ngo ibihugu ngo inkuru baretse ngo ikira ngo uko abaturage bishimye mu bihugu bitandukanye byo ku isi ngo ibihugu bifite abaturage bishimye kurusha ibindi muri 2022 bavuze ibihugu bya mbere bavuga icyanyuma cy'Afghanistani ariko u Rwanda tuvuka mu nti baruvuze iyo bintangaje kubona umuntu ashobora kugenda akavuga aho ibindi bihugu bihagaze ari ibyishimye ari bitishimye ku Rwanda akarutaruka ntaruvuge kubera iki bazize kuruvuga bagize isoni kubera ku Rwanda ruri mu myanya itatu ya nyuma ndumva ari Zimbabwe ndumva ibihugu bizi inyuma y'u Rwanda mu kugira abaturage batishimye inyuma yarwo haza Zimbabwe na Afghanistan gusa nta kindi gihugu kizaho biba birangiye urumva ni kirizo u Rwanda nge ntabwo ari ikintu kintangaje kubera ko niho ruhora kuri gihe rwose nta nkuru irimo icyantangaje no kugira ngo igihe komu cya Kagame gifate iriya nkuru kivuga ibindi bihugu u Rwanda barusimbuke kandi narwo bagomba kuruvuga nibura agapfa kwemforoma abanyarwanda aho u Rwanda ruhagaze ariko batinye kuvuga ko ruri mu myanya itatu ya nyuma ku isi mu kugira abaturage bishimye urumva ndo ngo rufite abaturage batishimye ariko niho ruhora ntari igitangaza ariko kubona batavuga aho ruherereye ni ibintu simbizi ntabwo ari ibintu ntabwo nsinzi niba ari itangazamakuru reka ndekeraho ngaho mbaduko iyo ngingo y'ikintu wayivugaho ntabwo twayishyize ku murongo w'ibyo turi bwanireho ariko mpfuye kuyikomozaho niba uyifiteho komantere wayitanga tukabona gutanga ikiganiro cyacu ijambo ni ryawe
urakoze nizeye kuri kunyumva
turakumva neza cyane mbaduko
ya ntabwo ari urwa ntabwo babaye urw'147 ahubwo ni rwasubiye inyuma ho imyanya ibiri ruba urw'149 ya hano se nabura kantu gato mvugaho ndafite inyandiko yanditswe na BBC gahuza kuri website yabo hano ukavuga ko nyine muri uyu mwaka wa 2022 hariho akariste gatoya Uganda yagize umwanya w'117 Kenya igira umwanya w'119 Ethiopia igira umwanya w'131 Tanzania igira umwanya w'139 u Rwanda rugira umwanya w'149 hanyuma u Burundi na Congo ntabwo zatanze za data ntabwo batanze ama ntabwo bashoboye kubikorera ubugenzuzi ntabwo birimo ariko n'ubundi Burundi kandi barufukarazaga imbere y'u Rwanda hanyuma jyewe akantu kantangaje gato cyane muri ibyo byose ni uko u Rwanda ruzi gutanga ruswa ruzi gukoresha za PR machine bagombye kujya imbere kuko n'ubundi ahandi hose rujya imbere byaranyobera ukuntu utabaye utabatanga ruswa ngo rujya imbere aho ngaho niryo ufite ubundi ni aba mbere muri byose narangije
urakoze cyane maduko reka tujye ku nyungu yacu y'uyu munsi naho Kagame na Putin umunyamakuru witwa Yann Barry wo mu Bwongereza yabagereranyije akabona rwose ari bamwe neza neza uriya munyamakuru Yann Birrell ni umunyamakuru ukomeye cyane kuko ngo yakoze ndumva yarategetse yakoze muri The Independent ngire ngo kandi ngo yandikaga amadiskuru ya Cameron Prime Minister w'Ubwongereza wa Cameron ngo yamwandikiraga amadiskuru mwumva rero ko ni umuntu ukomeye cyane kameme ubwo wenda niba baduko hani makuru andusha kuri we ariwe yababwire gusa na munyari umunyamakuru ukomeye gusa yavuze rero yavuze ati ibintu yavuze ni bikire rero kuri agereranya Kagame na Putin reka mbasomere umunyamakuru wo mu Bwongereza witwa Yann Birrell yagerageje kwerekana ko Kagame na Putin bahuje byinshi cyane ibyo mu Kinyarwanda umuntu yakwita ko basa nk'intobo cyangwa se ari impanga niko babivuga mu ibintu bisa cyane bavuga ngo basa nk'intobo urumva ariko akababazwa nuko Putin afatirwa ibihano n'Ubwongereza we naho Kagame we bakamutetesha anerekana ko biterwa nuko Putin yica impamvu afatirwa ibihano abantu bakamwe basira cyane ari uko yica abanyaburayi b'abazungu babera nyamara Kagame bakamwihora bakamutetesha kubera ko we ngo aturuka mu gihugu gikennye kandi abo yica ni abirabura abantu badafite agaciro urebye ibyo ngo akaba ari byaravuzwe na Michel Arongo ngire ngo avuga ati impamvu Kagame bamworora bagahora bamutetesha kandi ari umuntu wica abantu kurusha abandi bose ari mu perezida wica kurusha abandi bantu bose babayeho muri ibi bihe biheruka kwa muri ibi bihe biruka bya vuba niwe wica abantu benshi ati nuko abo yica ni abantu badafite agaciro n'abanyafurika ubundi kandi n'igihugu gikennye umuntu badafite inyungu zombi bamureka akagumya kwiyicira uko ashaka bo noneho rero ibyo yasanze ibyo umunyamakuru Yann Birrell yasanze Kagame na Putin bahuje ni biki yaravuze ati bombi ngo bakoze umurimo w'ubumaneko muzi ko uriya Putin yari yize kuba maneko mu Budage bo yavuga n'Ikidage muri Ubudage bw'Irasirazuba kera bukigengwa na Union Soviétique mbega urebye bo icya kabiri bahuza ngo bose ngo baba abaperezida mu bihumbi bibiri mwaka w'ibihumbi bibiri icya gatatu ngo bombi ngo bamaze gufata ubutegetsi bahise ngo bahize abatavuga rumwe nabo barabica bafunga urubuga rwa politiki biba n'amatora ikindi bahuza ngo niki ngo bombi ngo bacecekesheje itangazamakuru ribanenga bashyiraho itangazamakuru rikorera mu kwaha kwabo rikabashimagiza icyo nacyo ngo baragihuje ikindi bahuje niki ngo bombi bajya kwica abanyapolitike batavuga rumwe nabo babahungiye mu mahanga nibyo murabizi ko hari abarusiya benshi bajya babarogera mu Bwongereza bakajya kubarogerayo cyangwa se bakanabica bakaba nibyo ngibyo bakabica kandi Kagame muzi ko yica abantu be abanyarwanda bamuhungiye mu mahanga nabo ajya kubicirayo urumva ko ikintu cyonacyo ngo baragihuje ikindi bahuje ni iki ngo bombi ngo bateje intambara mu bihugu baturanye ngo bishyira mu kaga abantu ngo miliyoni nyinshi z'abantu ngo Putin donc ibyo nacyo baragihuje Putin ngo n'igihugu cye babashyize mu kato ubu ngubu kubera ko bateye Ukraine ubu babashyize mu kato ku isi yose yabashyize mu kato kubera nyine bateye Ukraine ngo ubwo yahindutse umwanzi w'isi numero ya mbere Putin ngo yabaye umwanzi w'isi numero ya mbere ariko Kagame nawe yateje intambara amamiliyoni y'abantu aratikira hariya muri Congo mu Bwongereza ngo ntacyo bwigeze bukora kugira ngo bumuhagarike ngo itandukaniro rya Kagame na Putin ngo akaba ari uko Kagame ayoboye agahugu gato abantu badakeneye ikindi Kagame afatwa ngo n'inshuti y'Ubwongereza akanahabwa imivu y'inkunga idonke inkunga nyinshi cyane imivu yabyinze ko ari ngotora tora donc imivu y'inkunga nyinshi cyane ngo gahabwa ubugongereza bukamuha inkunga nyinshi cyane ngo ubongereza ngo bukanatoza abasirikare be ngo ndese ngo agiye no kwakira inama ya Commonwealth ngo bumeze make ari imbere rero mugabo aravuga ati harimo hypocrisy cyangwa se nta sizikuru muri abisobanura mu Kinyarwanda hypocrisy umuntu utacisha mukuri cyangwa se werekana uko atari umutari umunyakuri ngo hypocrisy ngo nuko ubwongereza bujya gucana umubano na Putin nako bugirana ibibazo bikomeye cyane na Putin bukaba bugiye kohereza igikomangoma Charles kubahagararira nyine mu Rwanda muri ya nama ya Commonwealth kuzahura bakazajya cyo gikomangoma cy'ubwongereza kikazajya mu Rwanda muri ya nama ya Commonwealth muri Togam bakazahura akazahura na Kagame kandi nawe ari umunyagitugu umeze nka Putin iyo niwe ni ibintu we atumva uyu munyamakuru ikindi muri atumva niki aravuga ngo gutonesha Kagame ngo uhuje byose na Putin ngo biterwa nuko nyine yica abirabura bo muri Afrika naho Putin akaba yica abazungu babera biburayi nkuko Michel Arong abivuga Michel Arong nawe ngo yavuze ko impamvu borora Kagame ntibagicyo mutwara kica nuko bakamureka kica nuko yica bene wabo b'abanyafrika aho ngaho badafite akamaro kandi n'igihugu cye nta n'igihugu gikennye cyane nta muntu uba agifiteho inyungu baramureka agakora ibyashaka ariko rero urumva ko yabagereranyije bombi uyu muntu n'igitangaza cyane ndumva nabandikiye ikindi kintu yavuze ko ngo uyu munyamakuru yavuze ko ngo uriya ministre Businge ugiye kuzahagararira Rwanda muri mu Bwongereza ngo atagombye kujya yahubwo yagombye gufatirwa bya bihano bya Magnitsky ngire ngo abantu benshi bamusabiye ngo yagombye kwifatirwa bire bihano aho kugira ngo aze mu Bwongereza kubera ko ngo yirukanwe niko avuga ngo Kagame yamwirukanye ku ministre amuziza yuko yiyemereye yuko u Rwanda rwagize uruhare mu gushimuta Rusesa abagina rero umunyamakuru ntago yumva ukuntu uriya mugabo bamureka akajya guhagararira Rwanda mu Bwongereza uriya Businge kandi yagombye ahubwo gufatirwa ibihano urumva icyo ngicyo nacyo ni ikintu kimujena cyane kimwambeta reka ndekera aho ngaho wenda mbaduko ushobora kuba wabonye n'ibindi bintu muri iyi nkuru niba wacijemo amaso ibyo nabashije kubona by'ingenzi umuntu yabwira abanyarwanda ni ibyo ngibyo reka nguhe ijambo mbaduko ijambo ryawe
urakoze cyane ya inkuru nayibonye nkuko bimaze kubirondora byose nanjye niko nayisomye gusa uriya munyamakuru nge namumenye bwa mbere mubona ko afite amatata hashize nk'imyaka igera ishobora kugera ku 10 yari yaje mu Rwanda ahamara iminsi arahabaye Kigali hanyuma aza kugira ingorane rero akajya nubaga yarandikiraga na perezida w'u Rwanda avuga ko agomba kumufasha nuba umwana we yari yasigaye ibintu nk'ibyo cyangwa yari yabuze uko atahukana umwana we uruhinja noneho ubu byari ikibazo gikomeye uzi ko nyine hariya polisi ihita igucikatira ikagufata ikakubuza amahwemo nawe rero yagize ikibazo nk'icyo niho namumenyeye nyuma yaho nzakomeza kujya mukurikirana kuri za bya postinga kuri za twitter nibyo ngibyo muziho nta bindi narinze ko ari umunyamakuru ukomeye cyane ntabura n'imbizi ariko nyuma yaho nyine yaje kujya yandika amagambo akakaye avuga u Rwanda kuko cyane cyane abantu barudu cyane cyane abangorosagso bazi u Rwanda bagiye ari naive bakaza kubibonera indani bari mu Rwanda nibusanga nyine ari amavubi bararakaye cyane bavuga nabi u Rwanda kurusha nk'abafaransa cyangwa ababirigi cyangwa abadage cyangwa baki usanga iyo batahutse bicecekera ariko abangorosakso bo iyo batahutse bamaze kubona ibibera mu Rwanda barabisakuza urabona Michel Arong urabona Sandram urabona Nuria Birer n'abandi bo barabivuga rwose bakabishyira hanze bakabitangaza cyangwa bakabya beshyira mu itangazamakuru bo noneho reka ngaruke kuri Kutine na Kaga nkuko uwo mugabo yabyanditse nkuko umaze kubisoma nibyo nanjye niko muri analyse zanjye byari bimeze barahuje byinshi cyane wenda aho wavuze abantu bashobora kubatumvise neza bavuze ngo yari mu Budage ariko yari mu Budage gusa mu kazi gatoya mu gihe gito ubundi Kutine avuka Saint Petersburg hariya mu bazungu cyane hegereye le pays baltique niwo mujyi w'abazungu cyane kuko abarusi y'ubundi bavuga ko ari rus rus bisobanura noir ubu nicyo bishaka kuvuga ko bariya bajya muri asia cyangwa muri siberi cyangwa bajya hehe ariko ijya mu burayi cyane noneho ugasanga kuri rariya na meri dinoro cyangwa meriya hariya byegereye belarus bikegera lituani bikegera na finland ya na estland na buriya bihugu butatu butoya ufite n'ubwoba cyane ko nyine ngo washobora kusatira ko bwahise bwirukira muri NATO muri otani niho avuka rero muri Saint Petersburg Saint Petersburg niba ariko babyita buriya mujyi ni wo mujyi umeze neza cyane uri très européen kurusha za Moscow niho Putin rero avukira niho yakomoka hanyuma akaba yarakoze akazi ke kariyeri ye yari ubunetsi yari umunetsi n'akaga ariko yabikoze ubwo rero nyine niko kazi yakoze hanyuma aza kuba igihe kinini cyane nyine muri Allemagne de l'Est akaba azi ikidage maramoya ikindi nyine navuga ni uko yakunze kuza hano muri iki gihugu ntuyemo akunda gukora ski siporo ya ski akunda gukora siporo cyane buriya akunda gutwara ifarashi akunda kugira ukuntu ibi n'iki byose akunda gukora niba ari karate niba ari judo hanyuma rero hari n'abagabo benshi b'inshuti ze hano muri Autriche ageza gusura ariko akunda gukora ski avuga ikidage mu busa nyine adategwa hanyuma nyine ubwo rero yazaga yakunze kujyaza hano n'abo bita barugarishe bariya abantu bakize bamwegereye nabo bakunze kujya baza hano cyangwa barahari ariko no mu bindi bihugu barahari no mu Bwongereza barahari no mu Bufaransa barahari no mu Budage barahari nk'uko nabo muri Ukraine nabo hari abaurigarishe niyo yayo nabo bari barahari bo hanyuma rero ikindi ni uko bahuje ahubwo bahuje n'abamiliyarderi Putin bavuga ko buri afite miliyari zirenga 200 z'amadolari gusa ugiye kureba amafaranga amwanditseho uzasanga nta n'igipesu kigaragara ariko naye afite abashumba bamurindira amafaranga ye imitungo ye donc yikwirije amafaranga menshi cyane ikindi yakoze nuko nyine ya ubutunzi bwose bwinshi yabuhaye aborigarisha abantu bamwegereye nabo bariya bahaye ibihano nibo yagiye amafaranga ariko nabo yafite ubwe ku giti cyafite amafaranga nkuko kaga yafite icyo ni kimwe ikindi rero ibindi bahuje ni uguhitana abantu bo ntabwo bajya imbizi ntabwo babitindaho uwo abo nibuka ejo bundi bari yahitanye ubwo banasubiye iwabo mu gihugu cy'iwabo ni Alexei Navalny bamuhaye uburozi nabwo radioactive hanyuma Abadage baramuvura arakira ariko bamaze gukira bavuze ngo agomba gusubirayo ngo kubera ko ishyaka rye nubwo bari kinagaza bahise banamufunga ariko ngo yaravuze ngo ahunze akaguma mu Budage abarwanashyaka ye bose nta bahita bacika intege ugomba gusubirayo yasubirayo ariko bahita mucira urubanza bahita mufunga ntabwo yapfuye icyakora ariko mu buse nyine bavuze ko ari kwigiza nkana ko ari kubeshya ngo bamuruze ko atari byo ko nta n'ibimenyetso na kimwe yerekana Abadage bakavuga ko ibimenyetso bafite 100% abaruse barabyanze bavuga ngo ni amafuti ngo bari kubeshya hanyuma hari n'undi hari abanyeshuri baruze babahaye uburozi radioactive ngo bwica vuba cyane hari umugabo witwa Skripal Sergei Skripal ndakeka we yara umwe yarapfuye niba atariwe n'umukobwa wapfuye barugiye Salisbury abantu z'aba agent ba Putin hanyuma umwe muri bo yarapfuye hari abandi baruze nabo babahaye icyayi nabo barapfa ariko nabo narabibagiwe uko bitwa ya hari n'undi uherutse gupfira mu Budage hashize imyaka ibiri i Berlin amanuka mu idirishya bajya kubona yapfuye hasi bavuga ko nabo yari umupoza wa Putin ariko yarapfuye subitoma ntibyasakuza cyane kubera ko ndumva na ambasade yari byizemo uruhare y'Uburusiya bo ibyo ntabwo nakwirwa mbitindaho ahubwo reka nkomeze ikintu navuga bahuje gukreya za rebellion icyo nakandi na wenda mbere yuko mbivuga reka ahubwo mbere kuki icyo Putin yakoze akunda intambara nawe buriya benshi badashaka kukwica cyangwa batamenya amaze gufata ubutegetsi uzi ko nyine yasimbuye Yeltsin w'umusinzi kandi igihugu kimeze nabi nyine, we yaraje ahita ajya gukubita intambara yo muri Ceceni, akajya akoresha indege gusa, indege zikaza zikabombarida, kubera ko bafite ubwoba yuko nyine ngo ibyo baboneye muri Afghanistan ibyo bagira gute, akanga ko abasirikare be bapfa, noneho akajyana indege zikabombarida zimisha amabombe, ku buryo Ceceni bagize ivu ivu, kuko muri kubona Ukraine bari kwigenza, kuko ntabwo niba mwitegereza neza ntabwo wavuga ngo bari kurasa abasirikare, barasa abasivili. Ibyo biragaragara rwose, kandi n'ubushake n'ubwende hari cyangwa harimo n'ubucucu, ariko barasa abasivili, barasa inzu sivili, barasa ibitaro, barasa amashuri, barasa gardiene, barasa amashuri byose, barasa abantu bateraniye, barasa teatre. Bo ibyo barabikoze. Ikindi yakoze ni uko yakreye biriya byo muri Donbas, ni Putin wabikreye, ntabwo ari aba ngo abaturage bo muri Ukraine ngo batsimagajwe ngo bafashwe nabi ngo hanyuma ngo barivumbura intwaro bazikuyeze. Fakte ni uko Putin niwe wabakreye, abaha ibikoresho, abaha akoresha ibya intelligence, arangira ababwira ngo nimwivumbure muri Donbas hariya Donetsk na Luhansk, bafata uduce dutoya cyane, kuko ntabwo tuvuga muri prefecture nini, ariko bafasha dutoya cyane barivumbura, hanyuma arabakubeza abaha intwaro, abaha intwaro. Icyo gihe yabagana training nk'uko je mbyita M23 ya kaga, iriya Donbas ni M23 ya kaga. Abazi M23 ukuntu yafashe Goma, ukuntu yagiye gufata hariya muri Kivu, ni iriya Donbas ni kimwe neza ijana ku ijana fotokopi ya M23 ya kaga, cyangwa ziriya za rebelio ziri muri Kivu zombi, cyangwa na Ituri na hehe za kaga. None ejo bundi muri 2014 nibwo Putin yafashe Crimea, Krim. Icyo gihe European Union cyane cyane tureke NATO iraswata, babonaga neza ko ari amakosa bitemewe, nta burenganzira na buke afite bwo kubikora, arabikora, baraceceka, arakomeza akajya no mu Burayi na yose akifotoza, bakamwakira bakagira gute, nk'uko bakira perezida w'u Bushinwa nawe afite utuntu twa dictature, ariko bakabyemera, bakavuga ngo bafite imico itandukanye, bafite demokarasi uko bayumva ukundi, ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ariko yabikoze birenze ku mahame agenderwaho arera gituweri. Hari amahame hahari yuko bavuga bati ntabwo igihugu gitera ikindi, ntabwo ushobora kugenda ngo ufate igice cy'igihugu ucyomeke ku cyawe, ibyo ntibyemewe, kuko amategeko avuga yuko niba ufite imbaraga uri umuntu ntabwo ugenda ngo ufate akana hariya ku ruhande ngo akubite ukica, cyangwa niba ufite ikimodoka kinini ugende usatire umuntu utwaye ipikipiki uri imbere yawe umugonge, ntabwo byemewe. Kagame wenda arabikora, ariko ntabwo byemewe amategeko ndi kuvuga. Putin niyo byari gukora cyangwa yakoze icyo gihe kuva muri 2014 nibyo agezeho, kuko yabonye ko ngo abanyaburayi bubika umutwe bagaceceka, ati noneho nzabikomeza. Ubu noneho yarakomeje, ariko yarenze umurongo utukura, nibwo none bose bamvugirije induru nka bihehe. Bari kumvugiriza induru uretse abantu bakeya, ntazi ibyo barimo, ntazi icyo bahaye. Ariko Putin n'umudiktatori mubi cyane kurusha na Kaga, wenda Kaga yishe abantu benshi kandi amaze igihe kirekire abikora, ariko na Putin ni mubi cyane. Ikindi ni uko mu Burusiya ushobora gukopfora. Ibyo byose birirwa bashimagiza bagira gute, mu Burusiya ntuvuga. Ubungubu na hano ntuye hari Abarusiya bahatuye bipfuka mu maso, bafite isoni yuko ibyo Uburusiya buvuga n'ibyo butangaza, kuko mu Burusiya ntabwo ushobora kuvuga ngo bari kurwana muri Ukraine. Oya, bari gukora ka operasiyo gatoya, militaire gatoya, ko kujya kwica guhagarika abanazi, abo banazi aho bakura simpazi, kuko no mu Budage abo banazi simbabona, ntabwo nzi ngo bari kujya guhagarika abanazi. Umunazi se w'Umuyahudi, sinabona umunazi w'Umuyahudi, perezida wo muri Ukraine ni Umuyahudi. Aba basekuru n'abakiri bose be barishwe mu gihe cya Hitler, niwe munazi se mbo. Donc rero ibyo ibinyoma bakwiza, kuko abantu ba intelligence bize barabeshya ibinyoma, rero bituruka muri za televiziyo na za radio na PR machine zabo, ni zo zikwiza ibihuha ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Ikindi, iriya ntambara yamunaniye nabyo bigomba kuvugwa, iriya ntambara Putin uko yayitekereje ntabwo ariko yagenze, nanatsinda izamugora kuko abaturage bo muri Ukraine ntibamushaka. Wenda naciye ku ruhande kuko twagomba kugiranya kaga na Putin ngo kuki ngo kaga bamutamufatira ibihano, ahubwo bakaba bagiye kumukeza no kumutaramira, naho Putin bakaba bamufatiye ibihano. Wenda ndezimye navuga yuko baratinze, ahubwo baraswase. Ariko wenda icyo umuntu yavugamo ni uko demokarasi ntabwo bisobanura ko ari ubucucu, ari faiblesse, ari ubugoryi. Ikosa wenda ryabayemo bakoze abanyaburayi bake bake ni ugukomeza, barabibonaga, icyakora babibonaga ariko bakavuga bati ni uguhosha, tukareba byibuze ko twa ekonomikoma twabana, wenda bizageraho bituze. Kuko ekonomikoma koko European Union hari igikeneye ku Burusiya byanze bikunze, matières premières zaturuka baradukeneye, hari gaze, hari peteroli za makeya, cyangwa nuko zihendutse cyane, kandi kuzohereza kuzitambutsa biro nabyo biroroshye, gukubita muri zera za turbine hanyuma kohereza biroroshye cyane, naho gutwara iriya LNG no gutwara ibindi bya peteroli bivana muri Amerika bivana muri Nigeria birahenda, biratinda, bigira gute, naho mu Burusiya wabigeje mu Burayi, aho niho byapfiriye. Ikosa none bakoze ubu ngubu none bari no gukora ni uko bari guhunga Putin ariko basanga abandi ba dictateur. Urugero wena none rwa hafi ni uko bari bahaye ibihano cyangwa badashaka kujya bakorana na Saudi Arabia, ariko Saudi Arabia ari ramfasheri w'Abanyamerika, kandi Saudi Arabia yica Droit de l'homme irazita cyane bikabije cyane. Ariko igihe rero bicaga uriya Kashoji biteye agahinda nabi cyane ukuntu bamucagaguye, bahise bamufatira ibihano, bavuga ko badashaka kongera kumubona ko byagaragara ko ari uriya ntuza uriya bamwita Salman bin Salman, donc umuhungu wa Salman niwe utegeka, niwe ni prince litier, niwe utegeka ubungubu muri Saudi Arabia. Bari bamvuze ko afite amaraso ku ntoki ko badashaka kujya bavugana nawe, ariko bose bari gutera amatako iwe, bamusaba gaze, bamusaba petrol, bamusaba ibiki kugira ngo bareke bagabanye independence yo kuri ku Burusiya. Donko nabyo ni ironi, nabyo biteye isoni, n'abadiktateri bose bo muri Afurika bahehose bafite petroli bari kugenda babakeza bababwira bati mudufashe. Ibyo rero nabyo nyine niho bitereye isoni, niho hari ikimwaro. Ariko ubundi tangiza navuga yuko Putin ni umudikateri uhubuka, ukeka ko ngo ashoboye ibintu byose azi byose, kubera ko abantu bo muri intelligence ngo badikateri uko agenda yicumamo n'imyaka niko agenda, akeka ko ari igihangange. Ariko icyo navuga nsohoza, wenda intambara y'u Ukraine yari azi ko azayifata mu myaka ibiri, mu minsi ibiri azaba yafashe Ukraine, ko ngo abaturage baho ngo bazamwakira neza, ko ngo ari abavandimwe n'abarusiya ko badashaka kuba Ukraine itabaho, atari leta ibaho, ko ari igihugu cy'u Burusiya, kandi akaba ashaka kuzana imperialisme ngo agarure Uburusiya bwa kera bw'abatsara, kera kuko bwageraga kuri na Finland yari y'Abarusiya. Hanyuma rero byaramupfanye, ubu ngubu hamaze gupfa abajenero bane. Intelligence zo muri wese ziri kwibaza ukuntu umuntu ashobora gupfusha abajenero bane, we ni mu ntambara ntabwo abajenerali bapfa gupfa. Abasirikare bo bamaze gupfa bo hasi bose ntababarura, ibyo ntabwo aribwo bitindaho. Ikindi niyo yatsinda abaturage ntibamushakaho muri Ukraine. Mu gihugu hose handitseho, twe tuba twereka amakuru menshi cyane, dufiteyo n'abakoresponda benshi, mu gihugu cyose handitseho ngo Abarusiya go home, ntitubashaka. Abo bantu zabategeka gute? Kandi banavuze yuko nibashaka bazagira uburimiro ntabwo bazemera. Ikindi ntabwo ushobora gutegeka abaturage batashaka, ibyo bigomba kumvikana. Nk'uko abatalibani babwiye abanyamerika bati musubireyo, ntabwo ushobora gutegeka abaturage badashaka. Iyo abaturage babishaka ntabwo ushobora kwemera kuba bacakara. Ibyo abanyarwanda bagomba kubimenya. Ibyo birirwa bavuga ngo nibi 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 nibi, iyo abaturage bishyize hamwe bakavuga bati tubishaka. Ikintu uriya muperezida wirirwa abantu baseka, 95% baramushyigikiye. None se ko abarusiya batarafata Kharkiv, burugumesitiri wabo yatanze televiziyo ubundi hano iwacu aravuga ati abarusiya ntibazafasha uyu mujyi, niko yavuze. Kandi uriya mujyi wegereye Uburusiya, ni naho hari abarusiya benshi, ariko yaravuze ati ntabwo bazafashe uyu mujyi, nta nimana bafata ntibazagutegeka, tuzahita bajya muri Liberia.
ari burugumese ubyivugira burugumese utari umusivili utari umusirikare none kuki byabananiye kwifata mbo abanyarwanda baguye gukora misomo y'abantu bishyize hamwe ndashaka kuvuga yuko abaturage bo muri Ukraine bari inyuma ya perezida wabo 95% perezida kandi w'umuyahudi bo ntabwo ari abayahudi ariko bo ndumva narangiza aho ngaho naho ibya kaganiye na ntuza na ntabazi ngo birangize yo naba ndakiye aho ngaho wenda kantu nago
ndangize kwenda cyane informasiyo duhaye ngewe hari byinshi nawe ntari nzi
ngo
nabanamo gusa abari inyuma Kagame abenshi hari utuntu yagiye akora kuva muri 94 agenda akora utuntu tutari twiza cyane ariko abantu bafite ahantu batwandika bagenda badushyira mu gitabo murumva ko abantu barabizi ibintu Kagame yakoze barabizi umunsi azagira ibyago ubutegetsi akabataki bufite cyangwa se abantu bamurambiwe amahanga yamurambiwe cya gitabo bazagira gute bazacyubura bazagifungura kugira ngo bavuga ngo ku munsi w'imperuka ngo ibintu wakoze byose Imana ifite ahantu ibyandika ngo nyine bizagira gute umunsi umwe ikitabo cyawe kibumbure nabo rero ibitabo ibyo yakoze byose biri mu gitabo barabyanditse urumva ko byose nta kimwe batazi gusa baracyamwihoreye kubera inyungu runaka ariko umunsi bamurambiwe batakimushaka cya gitabo zakibumbura ubone umuntu baramushoreye bamujyanye mu nkiko reka dufate n'ingingo yacu ya kabiri
akantu gatoya
yego
please yadagira kuvuga yuko hari umuntu uzwi cyane abanyarwanda bose bagumye kuba bazi cyangwa ngo bakubakura siporo burugumestre wa Kivu ni Vitali Klitschko urya mu boxer nize ko ndamumuzi
ndamuzi yabaga mu Budage ndamuzi
niwe burugumestre w'umujyi wa Ntuza wa Kivu kandi ni umujyi we ubundi wari ufite 1,300,000 uretse ko bose abaturage barahunze abasigaye n'abarwana hanyuma avuga ikidage urabizi ko yabaye mu Budage cyane igihe kirekire akaba afite na murumuna we ndumva ari murumuna we Vladimir Klitschko bose ni ababoxeri bize medicine n'abaganga akunze gutanga interview hano mu rotation no mu Budage naye hose bose bari mu nza baravuga bati turarwana mpaka nta n'umwe uvuga ngo uvuga ngo rahunga cyangwa ngo bitemwe ngo cyangwa ajye mu Budage cyangwa ngo atoroke cyangwa kubera ko binibi reka da bose bari kudefenda igihugu cyabo n'umujyi wabo nibyo nashaka kuvuga mbibwira abanyarwanda birirwa bavuga ngo ibi ngo nato n'ibyo byose abaturage bo muri Ukraine bavuze ko bazarwana mpaka bashize kuko ntabwo bashaka kujya mu Rusiya bajya kumara Urusiya ni dictature Urusiya ntibyo bwajya demokarasi ku bwabo Urusiya ni abasinzi kuko nabyita abandi babonye demokarasi baza urugero rwa Ukraine wenda natanga yindi uretse ko mba ntandukiye Ukraine yari imeze kimwe na Polonye hashize imyaka 30 ubu Polonye ko yaje muri European Union yamaze gutambuka byose ku buryo miliyoni y'aba Ukrainie bajya gupagasa muri Polonye kandi mbere bari baze kimwe ubu Polonye none niyo iri muri NATO igeze gute ku buryo Ukraine ireba ukuntu yasigaye inyuma ukajya kuyizirika mu Burusiya ishaka yikisa ikindi Burusiya birirwa bashimagiza uzi ko GDP yayo uzi uko ingana iri hasi kure y'Ubudage hasi kure biliyari ni biliyari imwe na miliyoni bo donko ni miliyari igihumbi na magana na miliyoni 300 ndakeka Ubudage ni double donc Uburusiya ni kimwe na North Korea kwirwa barasa za rocket no kwirwa bakora test z'imbunda ngo za rutu ariko nta bindi nta kindi kintu bafite kandi na ikonomi ubu ngubimareye nabi nubwo birirwa basabayesha babwira ngo ntibakoraho ibintu byarapfuye ku buryo abantu benshi batangiye guhunga abarusiya bari guhunga bari kuvuga bati muri kwakira hano mu Burayi ko muri kwakira abo muri Ukraine twebwe abarusiya turabigenza gute bon reka ndakiraho ariko ibyo kwa ntuza kwa kuba ko Kagame wenda bamuciye bamuba
information urakoze turagushimye reka tujye ku nyungu ya kabiri nyungu ya kabiri ikibazo cy'abaturage bageze kuri miliyoni 4.5 batabona ubuvuzi bwiza impamvu hari inkuru uretse mbere iyo nkuru nyibashakire umubare ni ngombwa kugira ngo tumenye reka nzishake iyo nkuru nkuru ya RBA z'abinyamakuru bya leta ni inkuru ya RBA hari inkuru yanditse ivuga ngo RBA bo iravuga ngo ngo imikorere mishya ya za poste de sante ngo zimwe zahawe barwemeza mirimo ni inkuru yo ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri 2022 ntago ari kera cyane ariko ikintu narotonye muri iyo nkuru ni iki nuko hasi baravuga iyo nkuru igiye kurangiza baravuga ngo abivuriza kuri poste de sante bavuye ku 171 na 2012 mu mwaka wa 2016-2017 bagera kuri miliyoni 4,425 hagati ya 2020 na 2021 donc uvuga ngo bikubye inshuro zirenga 60 donc information irimo RBN ni leta nyamakuru bya leta biratubwiye ngo abantu bivuriza kuri muri tura tuvujo two hasi cyane two mu giturage hasi mita poste de sante bageze kuri miliyoni 4,425,855 ubu twavuga miliyoni 4 zivuriza muri tura tuvuriro anga ni ngombwa cyane ubu mubare mufate kandi turebe noneho tuze kureba uko tura tuvuriro dukora no tumenya uko abo banyarwanda ba miliyoni enye n'igice kuri miliyoni 16 uko bavurwa leta ibavurise bo ikindi umuntu yavuga ubwo mubare turawubonye uko bari abanyarwanda bangana bivuriza kuri tura twa poste de sante none ikindi ni kirere ikindi dushaka kubona nuko hari umugore nako umudamu babarire mbankoresha ijambo ritari ryo n'umudamu ukora muri minisante reka ndebe izina rye nze ndibahe umudamu yaravuze ngo ntavuriro ryagombye kwaka abaturage amafaranga kubasaba kubivuza ijana ku ijana bisobanuye ko reka iyo nkuru nayo nyishake ni inkuru yo muri Kigali Today ku itariki ya 18 z'ukwa gatatu 2022 iyo nkuru iravuga ngo nta vuriro ry'ibanze ziriya za poste de sante ngo rikwiriye kwishyuza ijana ku ijana umuntu ufite mituweli urumva ko niba ugiye kwivuza bakavuga ngo wiyishyurire kandi wagombye kwivuza gusa ukigendera bakazajya kwishyuza RSSB kuko niyo ifata za mituweli z'abantu urumva ko nuva ko mituweli yawe babayiciye amazi baba bavuze ko nta kimaze ibingibi ibinyamakuru byinshi byarabyanditse ariko uyu mudamu rero umuntu usaba uvuga ngo nta vuriro na rimwe ryagombye ari amavuriro yo mu giturage ya poste de sante ntiyagombye kwishyuza abaturage ijana ku ijana kubasaba kwishyurira ahubwo bagombye kubavura bagataha noneho RSSB ikazabishyura akaba ariyo ibishyurira uyu mugore mudamu nakumva bari afite ikibazo gikomeye ninde yitwa ngo ni yitwa Dr Angeline Mumararungu ngo akaba ari muri minisante ashinzwe ibintu by'igenamigambi we arimo kwiyama turi poste de sante ngo twe kujya twishyuza abaturage kuko ngo bagiranye amasezerano na RSSB yuko umuturage aza ufite mituweli ukamuvura noho RSSB ikazamwishyurira noneho byagenze bite rero ntekereza ko umuyobozi uri muri ya rwego yagombye kubaza impamvu ziriya poste de sante zishyuza umuturage ahubwo zitashaka kwakira mituweli ye impamvu turayibona reka nzi mashakira inkuru ahantu tubona igisubizo iyo nkuru igisubizo turakibona reka nze igisubizo turakibona hehe mu nkuru okay ndakibonye ni mu nkuru yo mu gihe ko mu kwitariki ya 4 na ya 9 z'ukwa kane 2021 niho hari igisubizo kandi hari ibintu uyu mudamu wo muri minisante witwa Angeline Mumararungu Dr Angeline Mumararungu yagombye kubazi mbere yo kujya kuvuga ngo ntibakishyuza abaturage ijana ku ijana izi informasiyo yagombye kuba zifite igisubizo kimeze gite rero iyo gisubizo kiravuga ngo abacunga za poste de sante mu gihirahiro n'igihombo kubera kutishyurirwa igihe ahangaha muri iyi nkuru baravuga ko wenda ntiriwe nyisoma kenshi baravuga ko abantu bafite turiya tuvuriro ko baduhaye abantu bigenga ku giti cyabo turiya tuvuriro two mu giturage dutoye turareba n'impamvu batubahaye mu kanya Donko baba baduhaye abantu bigenga kugiti cyabo ngo baje badufate baducunge baje bavura abaturage. Ariko iyo bamaze kuvura abaturage bivuriza kuri mituweli ari CSB ntabwo yishyurira abo baturage. Ugasanga umuntu wenda abantu bakiriye bose n'abantu bivuriza kuri mituweli yamara kubavura ya ari CSB yagombye kubishyurira kuko na assurance nyine ubwishingizi niyo yagombye kubishyurira ntiyishyure. Noneho muri inkuru bakavuga ngo abenshi ngo bafunga imiryango abenshi barahomba bagafunga za bagafunga imiryango reka nzi ndeba ahantu babyandika hari ahantu babyanditse angaba ati abenshi bafunga imiryango noneho bamara gufunga imiryango rero consequence ni hehe baravuga bati abantu bivuriza kuri mituweli nimuza kudusaba serivisi muje kwivuza ntabwo tuzongera kujya tubavura ko muzajya mwirihira kubera ko wagombye kubishyurira ni RSSB leta niyo itunga amafaranga yanyu mwakotije yo itinda kutwishyura bamwe barahombye bafunga imiryango baragenda kubera ko gutinda kubishyura none rero twebwe ntabwo tuzongera kubishyura nimuza kwivuza iwacu tuzajya mwishyurira ijana ku ijana. Anga ni ikibazo cyaturutse amfite kubera iki kubera ko leta itishyura baravura RSS mu nako yakutakwa ikigo cya leta tishyura kandi rero kuvuga ngo RSS bya kigo cya leta ntabwo ari inkuru cyashya ni kizi bose yuko RSS igenda yambura amavuriro donc itinda kuyishyura mwagiye mubona hari igihe bavugaga ko mu nteko bavuga bati RSSB ibereyemo amavuriro ibitaro n'amavuriro za centre de santé mu Rwanda ibari mu mwenda ya miliyoni 13 n'igice miliyari 13 n'igice RSSB ibereyemo imyenda ibereyemo amavuriro na za centre de santé iyo myenda yaturutse nuko aya mavuriro n'izo centre de santé zagiye zivura abaturage bivuriza kuri mituweli kandi RSSB igomba kubishyurira ntiyishyure nishure ugasanga ibagemo madeni menshi amavuriro amwe namwe ugasanga kubera ko RSSB barimo amafaranga menshi yanze kubishyura ugasanga babuze amafaranga yo kwishyura umuriro babuze amafaranga kwishyura amazi amafaranga ya santi ayo guhemba abakozi b'abasukontra barayabuze ugasanga ibintu byose birapfuye kubera iyo myenda RSSB bayebere burumba ngo nshatse kubera ko kuvuga ngo RSSB yambuye turiya tuburiro two hasi nta gitangaza kirimo kubera ko n'amavuriro na manini na za centre de santé irabambura kubambura savidikwa ira itinda kubishyura igihe kigashya ari kirekire cyane bigasa nk'aho byabaye kwambura kwa urumva rero ko ntago ari ikintu kidasanzwe ituye ibikora urumva rero ko baje bari abantu bacunga twa centre de santé twa poste de santé tuba tuvura twahasi two mu baturage bakakubwira bati RSSB imaze igihe kirekire yanze kutwishyura ntabwo bya gutangaza kubera ko ni ibintu buri wese azi yuko yambura n'amavuriro na za serivisi irabambura urumva ko nk'ubwo nari ntanze urugero rwa miliyari 13 n'igice bari babereyemo ibitaro noneho ingaruka zize rero nizazi n'inyina bavuga bati okay wagombaga kubishyurira ntabishyurira izo mitiweli zanyu ntabwo tuzemera uzageza kwibuza azajya yishyurira ijana ku ijana aho niho byaturutse none uyu nguyu uyu mudamu witwa Angeline Mumararungu Dr. Angeline Mumararungu wo muri minisante mushinzwe ibintu by'igenamigambi ngire ngo aragira avuga ati ntabwo ziriya poste de santé cyangwa se buriya buvuriro bwo hasi mu giturage bwagombye kwanga kuvura kwishyuza abaturage ijana ku ijana ariko aho byaturutse murahumvise ikosa ntabwo ari ry'abariya bishyuza abaturage ijana ku ijana cyangwa se banga kubavura kuko hari n'abavuga ngo ntibemera ntibabakira bitu bati nuza kwivuza uzanye mituweli ntabwo tuzakwakira kubera ko iyo tumaze kukuvura ntabwo RSSB itwishyura bamwe banga no kubakira abivuriza kuri mituweli none bamwe bavuga ati okay nuza wivuze kuri uzajye wishyurira ijana ku ijana inkuru urumva ko aho byaturutse mwahumvise ikosa ntabwo ari ry'abari abantu bacunga turiya tuvuriro ahubwo ikosa ni irya leta ni irya RSSB itinda kubishyura kugeza igihe bamwe bahomba bakakinga imiryango bakavamo bakagenda urumva ko aha ngaha ikosa ryumvikane noneho rero tubonye ikosa ryaturutse umuyobozi wo muri uru rwego yagombye kubazi umuzi w'icyo kibazo aho uri
gutse tagenda kugwavuge gusa ngo ntimwagombye kwakira abantu kora ko abantu bari ababavura bakoresha amafaranga yabo bakeneye amafaranga ntabwo bazaza ngo avura umuntu wa leta amara imyaka 3 ine mutari mwamwishura bisa itara musubiza amafaranga yibyo ntabwo bikunda noneho rero turebe umubare service batangira muri turi atuvuriro tunarebe umubare w'abaturage bivuriza muri turi atuvuriro turebe uko bihagaze twabonye ko hari miliyoni enye n'igice nibyo twavanye mu kinyamakuru cya leta RBA batubwira bati abantu bageze kuri miliyoni enye n'igice muri mu mwaka w'2021 bivurizaga muri turi atuvuriro noneho turi atuvuriro rero dutanga serivisi zimeze zite turi atuvuriro nta baganga tugira bita poste de santé nta baganga tugira mwabonye ko hari n'utwo Kagame ubwe yiyubakishirije hariya ku mupaka w'i Bugande nariya muri za Mutara Kagame ubwe atwe tubura abaganga bo kudukoramo amavuriro akaba yaruzuye akamara umwaka umwe ibiri itatu yarabuze atarakingura kubera ko yabuze umuntu yakoramo nta baganga bahari icyo niyo cya mbere n'abaforomo bahari kwa batuma ayo amavuriro abasha gufunksiona noneho rero bigira ingaruka zishya ingaruka ya mbere nuko bavuga bati habonetse umuganga abaganga bo kuri centre de santé ngo nibo bideplace bakajya no kuvurira muri utwo tuvuriro yo ngo bakabatiza kwa bakabatiza akajya wenda muri centre de santé izwi ikigo nderabuzima akajya nyaruka akajya muri utwo tuvuriro two hasi mu giturage akajya no gutanga yo service ariko kubera ko ntago ari akazi ke rero bavuga ko muri turi atuvuriro kandi izo ni nkuru umutwe muzizi twaziganayeho kenshi bavuga bati bavura mu cyumweru bavura rimwe na rimwe harimo bavura rimwe mu cyumweru kabiri mu cyumweru kandi nyuma ya saa sita utu tuvuriro ntitujye dukingura nyuma ya saa sita ku cyumweru ku isabato ku cyumweru ntibajya bafungura muri weekend ntibafungura ku isabato no ku cyumweru ntibafungura ikindi ku minsi ya konji ntibafungura ninjoro rekada kuko hari n'inkuru ahangaha ndi basomere aho bavuga ngo bagomba guhindura imikorere bakajya bakorana n'inzoro kubera ko ntabwo n'inzoro bakora numva hari n'abaturage bo ku gikongoro nyirego bavuga ati ariko ni gute mwaduha ivuriro ridakora n'inzoro ridakora muri weekend ridakora nyuma ya saa sita none se umuntu afashwe n'inzoro byagenda bite ko indwara idatumaho umuntu ngo imuteguze ko ushobora no gufatwa n'inzoro mu gicuku amavuriro akaba arafunze bizagenda bite urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye rero urumva ko kubera kubura abavuriro kubera kubura abaganga abaforomo aha ayo mavuriro ntakora neza murabyumva amavuriro nta n'imiti haba imiti iba ari mike cyane abenshi ngo nta n'umuriro uhari imiti bakabura n'uko bayibika ahandi ugasanga wenda nk'umuforomo akora imirimo yose ahandi ugasanga hari umurongo munini cyane bamwe bakava bativuje kubera ko baba ari benshi kandi hari umuntu umwe ubavura ibyo gufungura rimwe na rimwe mwabyumvise gukingura rimwe na rimwe mwabyumvise n'ibintu biteye ubwoba noneho mufate izo serivisi zitangirwa muri ayo mavuriro bumva ko hari nabo batakira nabo utwo duvuriro hari nabo twanga kwakira ba mituweli rimwe na rimwe banga kubakira abandi bakabaca amafaranga kandi ntabo bafite bakavuga ati mwivuze ijana ku ijana kubera ko leta yanga kubishyurira tumaze kubavura mwanze mwishyurire ijana ku ijana urumva ko ibyo bintu byose ubikomatanyije ubona ko harimo serivisi mbi cyane kandi izo serivisi mbi cyane zihabwa abantu bangana bate zihabwa abantu barenga miliyoni enye n'igice igihugu cyacu gifite abantu miliyoni 13 murumva rero ko abo bantu bavurwa gutyo muri utwo tuvuriro baragowe ikibazo rero kikaba ari ikihe reka nshake indi nkuru mwumve ahantu ikibazo gikomeye uko kimeze hari inkuru zasohotse hari inkuru yasohotse ivuga ngo bo reka inkuru nasohotse ndabibabwira uko iteye leta iravuga ngo utwo tuvuriro two mu giturage bita ngo poste de santé ngo iramutse yoherejeyo abantu bo kudukoresha abakozi tukitwa utwa leta ngo leta byayisaba yuko ngo ibona abaforomo 600,000 bo kohereza muri utwo tuvuriro ngo kandi byaba bisobanuye ko ngo kimwe cya gatatu cy'abakozi bose ba minisante bari mu Rwanda ngo bahita babohereza muri utwo tuvuriro numva ngo haba hakenewe abaforomo 600,000 bangana na kimwe cy'agatatu cy'abakozi bose bafite bavuga ati rero ntago byashoboka leta rero igisubizo yabonye niki umva ko leta yabuze abakozi bo kuba bajya kujera utwo tuburo duvura aba baturage miliyoni nyine n'igice yabuze abakozi nabwiye ko hari n'utwo rwose Kagame yubakisha twa tukabura abantu badukoramo ingero twazibonye nyinshi cyane noneho leta muramba ko tuvita abaturage miliyoni nyine n'igice bari mu giturage aho hasi bakeneye serivisi muri turi tuvuriro ariko leta yabuze abakozi bo koherezayo ntabifite mbere yo gukomeza nabibutsa ko muri 2007 ngire ngo leta amashuri ya benfirimiyere yavanye irayafunga bari aba twari tumenyereye amashuri ya benfirimiyere n'ama infirimiyere twari tuzi za rukoma za kabgayi za yose bayafunze barayafunga ngo barashaka abandi babahanya bazajya bajya kwiga muri university muri kwa kwirata kwabo barayafunga none numva babuze abaganga noneho rero ikibazo kiri leta kubera ko yabuze abakozi yananiwe gucunga mu leta yananiwe gucunga utwo tuvuriro kubera ko nta bakozi ifite kwiravuga iti ndamutse nihaye kudufu ndamutse mfashe nihaye kujya gucunga utwo tuvuriro byansaba abakozi 5600 sinababona yabigenze ite yaradupirivatije iduha abantu bikorera ku giti cyabo bati mwebwe mugende abacuruzi batazi gusoma batazi kwandika mwese mufite amafaranga ugende ucunga ku kavuriro urumva bagira bate baratubasunikira bati mugende bamwe muducunga twebwe ntabwo twabishobora urumva ko leta yiyambuye inshingano zayo zo kuvura bari abaturage bo hasi mu biturage yabuze abakozi bo kujya kubavura fete munara kibaza ati niba leta yabuze abakozi bo kujya kuvura gucunga ari amavuriro yo hasi avura bari abaturage bageze kuri miliyoni nyine n'igice nibo baduha imibare bariya ba privé abantu bigenga yasunikiye abo baturage urumva ko yafasha abo bantu miliyoni nyine n'igice ibasunikira abantu abo bantu abantu ba privé bati muzagende mubavure mubiteho mucunge turi tuvure mujye mubitaho ngiye ntabwo nabishobora ntabaganga nabona mwe mugende mwirwarize urumva ko abantu yarababandurye kwa donc abo baturage yarabasunikiye abo bantu bandi nyine yiyambura inshingano zayo ariko umuntu yabivuga none se niba leta yarabuze abaganga abakozi bo kujya gucunga utwo tuvuriro abo ba privé bazabavana hehe aho ngo nicyo kibazo ni ikibazo umuntu yabaza kandi donc ni ikibazo gikomeye umuntu yabaza leta yiyambuye inshingano zayo abo baturage basunikira abo bantu bigenga ariko urumva ko nabo ba privé bajya gucunga utwo tuvuriro nabo ntabwo ashobora kubona abakozi kubona leta yabuze aho ngaho ni ikibazo gikomeye umva rero ko ahangaha ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane ubwo muri rusange umuntu arizimye yavuga ati hari abantu miliyoni enye n'igice bahabwa serivisi z'ubuvuzi mbi cyane twabonye uko bimeze kandi leta yarabarekuye leta yarananiwe kubavura ibasunikira abandi bantu ngo abo bigenga bajye gucunga utwo tuvuriro irababasunikira yiyambuye inshingano zabo nazo mpamvu tazi ibihakorerwa babona serivisi mbi kubera ko ntabwo bari mu maboko ya leta yananiwe kubavura yananiwe kubitaho yabuze abakozi ariko ikosa twaribonye ni uko habaye management mbi leta ijya kugira ngo ijya gukuraho gusesa cyangwa se gukuraho amashuri y'abemfirime n'abemfirimiyeri mu Rwanda muri 2007 byagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage ingaruka turimo kuzibona ubu ngubu kandi mwibuke ko no mu mushyikirano cyangwa se mu mwiherero simbizi aho Kagame yagiye azunguza umutwe bamweretse imibare abona ko hari imibare ubundi bagenda muri vision 2020 bagendaga bakurikiza bavuga bati umwaka uyu n'uyu n'uyu mu Rwanda hazaba ku baturage wenda 10,000 hazaba hari umuganga umwe hari abafirimiye urungana gutya none imibare yasubiye inyuma ariko kugira ngo isubire inyuma abagende bagabanuka donc imibare y'abaganga yagabanutse kubera iki kubera ko bavanye amashuri mwumva rero ko byagize ingaruka impact ku buvuzi baha abaturage ariko muri rusange dufite abaturage benshi cyane barenze miliyoni nyine n'igice batavurwa bavurwa nabi cyane kubera ko leta yarababandurnye irabihorera kubera ubushobozi bukeya kubura abakozi n'iki byose wenda no kubura amafaranga simbizi ariko isa nkaho yabihuriye rwose ni ibintu bibabaje cyane reka ndekere aho ngaho mbaduko sinzi niba waba ufite igitekerezo kuri ingingo
gatoya gatoya wabivuze byose ariko sinabura akantu gatoya nongeraho uri kunyumva
ndakumva ndakumva baduko
urakoze mbo nagira ngo hari nyandiko nahoze nsoma ngo ahantu ikibumbwe buriya ni hafi iwacu muri Nyamagabe ni hafi iwacu cyane kera nkiri umwana ajyaga njyayo nikoreye ibijumba cyangwa nikoreye ngiye gushaka cyangwa njyaneyo ibintu cyangwa bantumyeyo ni hafi iwacu naho hari poste de sante nayo ifite ibibazo kuko n'ahandi hose ariko bimeze mu gihugu hanyuma ikintu nakongeraho mvuga ni uko abo baturage bari kuvuga ngo batavurwa neza leta ititayeho niho benshi bakora muri za VUP ugasanga bamaze amezi atandatu badahembwa donko ni sisiteme imwe ntabwo ari pari hazari kandi babikora babizi kandi babishaka ikintu urundi rugero naguhangiye wenda uko mbibona ni uko igituma abo bantu batindahaye babayeho nabi basanga nta mashuri bafite bambaye nyine ngo inshabari ubucocero barasa nabi ngo ntibagomba kujya mu biro nicyo gituma usanga hari abandi bakize baminuje ibyo bintu bigomba kujyana ni birajyana mu mundi hano uhita uhengama nyine ikindi nabonyemo cyangwa ko nibuka nuko cyangwa nakwibutsa nuko RSSB bayivoma buri gihe nayo nta mafaranga ifite yo gutanga irayakira wira yabona abakozi bakora muri za Kigali zahe barayatanga ariko za Crystal Ventures yakuramo zikajya kuyashyira mu mishinga yabyo cyangwa gutangiza imishinga yabo ntibanishyure cyangwa ntibanishyure ni urabona mu Rwanda iyo ufashe inguzanyo kwishyura 20% 25% ntabyo bakora ntabwo bishyura iyo gituma rero RSSB idashobora kwishyura za poste de sante cyangwa abafite mituweli benshi leta yishyuriye nikubivuga ugasanga irabajugunye ntabwo ibitayeho ariko ntabwo ari aho ngaho gusa kuko n'imfubyi n'abapfakazi n'abaki bose amafaranga yabo yabariye ntaho hariya bakunda ifaranga ibyo birazwi ntabwo twiga tubitindaho ikintu navuga gatoya ni uko nyine ngo bashaka guprivatiza hakaba hari ngo sosiyete yitwa SFH yo yafashe ama poste de sante 189 ibyo rero byanyibukije ko muri Amerika niho numvise ngo ibyo bintu bihari by'uko hari za kompanyi bazifite amavuriro prive ibyo bintu hano ntuye ntabwo bimeze ntabihaba ahubwo amavuriro prive arahari ariko afitwe n'abande n'abapadiri n'ababikira aho bavura kimwe n'amavuriro ya leta ni kimwe naho amavuriro prive ushobora kujya kwivuza ariko nk'abariya ba oligarishe bo muri Rusiya n'ibyo byose baza kwivuza ino badafite asiranse cyangwa ujya gukoresha za operasiyo kosmetike aho ngaho yo ni amavuriro prive nyine nk'ariya abo ba Kagame bashobora kuba bashaka gushinga ayo yo n'ibindi bindi ariko amavuriro prive yandi kugira ibintu prive kuko ni ibintu bigira ubuzima se danjore ntawupfa kubikora ntabwo ubundi mu bindi mu bantu bubaha abaturage baha ubuzima ubaha ikiremwa muntu ntabwo wabikora nanone kandi nakongeraho ni uko byapfiriye mu iterura umenye ko abarimu bafashwe nabi bahembwa nabi bakeneshejwe urugero bigira ingaruka none ku baforomo ku baganga kuri nyine kuri ayo mavuriro y'ibanze no ku buvuzi muri rusange no ku igihugu gitera imbere nubwo batubwira ngo igihugu gihagaze neza cyane u Rwanda Singapore Afurika numva narekera aho ngaho numva nta bintu byinshi byo kuvugaho ibindi wabivuze wabirangije urakoze
murakoze maduko reka tuye ku ngingo yacu ya nyuma hari ingingo ivuga ngo donc igiye uriya mupaka uriya mupaka barawufunguye ngira ngo urabizi ariko kuva wafungurwa ntabwo abantu bigeze bishima ntabwo bigeze bishimwa kubera ko babonye ko ngo abatwara abagenzi mu mabisi nabo barahombye ndetse harimo aho bigaragara ko batarawufungura ngo harimo abagendaga bakoraga neza kurusha barawufunguye bo noneho ndongo abagenzi ntago bagenda kubera ngo babaka amafaranga menshi ngo 30,000 yo kwipimisha covid na amafaranga menshi ngo abantu bose batabona urumva ko birabafrena benshi ikindi nabonye ngo iyo ndongo uramutse ufite urugendo wihuta ukavuga ngo bagomba kujya kwipimisha bagabanguza igisubizo uzakibona ejo bundi ndongo urumva ko ntago bukigiye biba bipfuye byose urumva rero aha ngaha ni ikibazo gikomeye n'ibicuruzwa mo ntabwo bizi nge iki kibazo cy'abantu bagenda cyo ntacyo kintu yayizwe ariko kubera iki ibicuruzwa bitaza ko abantu umupaka bawufunguye bavuga bati bitewe n'inzara ibiciro byazamutse abantu barimo kuboroga Kagame yabonye ko atakibasha kugaburira abantu noneho afunguye umupaka kugira ngo nibura ibicuruzwa byinjire ari byinshi noneho ibiciro mu gihugu ibiciro bigabanuke cyane cyane ibiribwa ariko baravuga bati mu nguru nabonye mu gihe ko muravuga ati ntabwo ibicuruzwa byinjira ntabwo biva mu ntabwo bajya kubizana ngiye nibaza impamvu batajya kubizana ko mu Buganda hari ibicuruzwa bisanzwe cyangwa se nibiribwa bihendutse cyane kurusha mu Rwanda kuki batajya kubizana eske batinya Ubugande batinya u Rwanda cyangwa se mupaka bawufunguye mu bintu by'ubwirurutso gusa ariko abacuruzi babazi kureba Kagame kujisho babazi ko wenda ari ibintu yakoze kubera yenda Commonwealth igiye guterana ari ibintu by yakoze nyine mu rwego rwo kwirurutsa ariko adashaka abantu bajyayo nabyo birashoboka ko we yabutitse babazi kureba kujisho nababwira ko hari abantu numanegize ko babwira abantu babaga bafite uburenganzira bashobora kujya mu Bugande cyane cyane urubyiruko ashobora kubona visa ashobora nako ashobora kugenda akurira indege akagera gute akabona ibyangombwa ariko akaga kujyayo kubera ko yarazi ko avuga ati barandika ngende ariko ningaruka bazamfunga urumva ningaruka bazamfunga nari anyinkakeka ko mpaka bashobora kuba barafunguye ariko abaturage babazi kureba FPR cyangwa bazi kureba Kagame kujisho bakavuga ati urafunguye ariko ntabwo twemere kugenda twemere kujya kurangura mu Bugande ni ugutegereza wenda munsi banye nabariya bo mu gatsiko cyane bafashe ibintu amamodoka yabo bakajya kurangura nako tuzakurikira niba bataragenda ngo bajye kurangura ntabwo nako twatibwa kujyayo batari batubanziriza ngo twagaruka bakatumerera nabi urumva rero ngakeka ko uriya mupaka bashobora kuba barawufunguye mu buryo bw'urwirurutso abenshi bavuga ko ari ukubera nyine iriya nama ya Cogam iriya nama y'ibihugu bya Commonwealth igiye kubera mu Rwanda ariko ubundi atari ubushake kubera ko biragaragara ko nta gisubizo kufungura ntacyo byatanze nta nyungu byahaye abantu ntibagenda ibicuruzwa ntibiza urafunguye gusa amarembo arasamye araho ngaho ariko bize nkaho ugifunze ukurikije abantu barahumba urumva abantu baribaza ibibazo byinshi ese umupaka warafunguwe cyangwa ntiwafunguwe cyangwa se niba ufunguwe ninde abantu baratinya iki kuki abantu batagenda baratinya iki baratinya nde baratinya Ubugande baratinya Kagame kuki abantu badaprofita ngo bagende kumupaka ufunguye barabuzwa n'iki kugenda angana ikibazo gikomeye cyane reka ndikiraho ngaho mbaduko wata commentaire yawe kuri iki kibazo niba kuri iyi ngingo niba uyifite jamo ni ryawe
urakoze ariko ntayo nini mfite ntayo mfite ndabibona gutyo nanyo byantangaje nahoze mbona amabisi ko ngo yoherezaga abantu benshi cyane none ubu bakaba byarahagaze completement hanyuma bakavuga yuko nyine gushaka ururya kwisuzumisha bibagora ngo na ya kwisuzumisha birahenda kuko umushoferi na convoyer bagomba no kwisuzumisha n'ibindi ku buryo gye naketse ko yego ibyo bavuze byose ndabyemera ariko mfite na kasuso yuko na Uganda itari happy nuko n'imyifatire yitwarire y'abayobozi bo mu Rwanda uko bagiye bashotora kenshi babakora mu jisho babatuka babasebya ku buryo mbona nayo itakiri ntabwo ishishikajwe nuko ngo bafunguye imipaka no kwirirwa bavuze induru ngo mu Rwanda ngo ibintu ni tayari ngo bafunguye imipaka ngo n'abandi ni mafungure ku kanya kaho u Rwanda rwo rutegeka iriya region ku buryo mbona rero bata nta ndabona nta mbaraga nta n'ingufu nta n'ubushake bwinshi bari kubishyiramo Uganda etanga ni kubazi ko n'ubundi iyo abantu baje babohereje mu zamagigiri bakaba rero badashaka kongera kujya bafata zamagigiri ndakeka niko mbibona kuko u Rwanda ruvuze induru ngo rwafunguye imipaka ngo n'abandi bafungure urundi ntibafungure abandi ntibafungure hehe ntibafungure ntibakore ibintu bagire gute hanyuma bakaba babwira bati stop iki ni igihugu cyigenga natwe turigenga tuzafungura uko tubyumva tuzafungura dushake kandi tuzakora test uko tubishaka ku buryo rero nkeka ko nakaga bari kumbwira bati nanjye n'umuntu ashobora kubyara umuhungu cisha makeya ibintu nk'ibyo niko niyo subuso yanjye ariko ntabwo nabihamya kuko ndabona Buganda butabyitabira cyane nk'uko ngo Kigali biri kubavuze ndo nyine ngo ni abambere muri byose ngo niba bashoboye ibintu nibakora ibintu vuba bagize gute uburyo babereka rero ko ariko ni kombiceka ya nuba nta kintu ayivugaho urakoze naba ngusubije jambo cyereka n'umbwira ngo we nasezerwe
kwa urakoze urakoze hari ingingo yuko ngo ubukungu bw'urwanda bwiyongereye ho hafi 11 kujana ntago ndi buyivugeho uyu munsi tuzashaka umuntu wize ubukungu aze atubwire ibyo ubwo bukungu bwazamutse uko bimeze ntabwo iyo ngingo turi wiganireho ariko tuzashaka umuntu wose aze ayibaganirizeho ndumva nta bindi mbaduko niba hari igitekerezo usigaranye utatanze wagitanga tukarangiza ijambo ni ryawe
ya kuri ubwo bukungu nayihoza nyisoma icyo navuga nje ntegereje abazi ubukungu abazi u Rwanda ntegereje inyandiko cyangwa ibisobanuro bya Dr. David Himbara niba azabishimangira bategereza ibisobanuro bya Professor Kambanda Charles hanyuma nkazumva icyo FMI izavuga cyangwa World Bank cyangwa abandi bose bazi kureba u Rwanda ariko batabogamye n'abandi bantu barirutse ibyo bavuga fuke biranashoboka ariko ntabwo bikuraho yuko ubukire busaranganyijwe nabi kuko nabira no mu Buhinde bageze kujya bikora bagasanga bafite abantu bakize bafite za caste barakize cyane ariko batini ni benshi cyane donc ubukire umuntu kiza abantu batarenga 5% ibyo birashoboka muri make c'est possible uretse ko bagira amakabyo no kuvuga buri tega muri Singapore y'Afurika kandi atari byo kandi bajya guhunahona mu baturanyi bageze imana ahubwo impaka igafungurwa neza bose basohoka bo reka ndekeraho urakoze cyane reka ngushimire wowe yoboye iki kiganiro nshimire na Madame Chantal nshimire na Serge Kumana bw'ibyuma nshimire abaduteze amatwi hanyuma nkaba nizera ko ariko nkababwira abanyarwanda ko bajye bareba uko ibindi bihugu byitwara bajye bareba uko abandi bantu patriotique babigenza bakunda igihugu cyabo kuko ntawe uzabibakorera nijyo nuwaza kugufasha azagufasha ariko afite abahera ntabwo ari umuntu azaza kubikorera kujya twitwaza abandi ibi n'ibi n'ibyo n'ukuyobyubura no gukwepa ikibazo dayere no guhunga responsabilite muri makeya rero devoir ni yacu abadufasha baza bahera bafite aho bahera nuko mbibona ukabukoze cyane nkabashimira abaduteze amatwi nkababwira ngo Imana ibahe umugisha nawe ubutaha
urakoze cyane mbaduko kuba baje kwitabira iki kiganiro wadufashije cyane turashima Serge na Chantal badufasha ku bahanga b'ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikira kandi abanyarwanda turabasaba ko bagerageza bamwe na bamwe cyane cyane bari hanze bakagerageza gufasha radio Itahuka kubera ko radio y'abanyarwanda kandi ikora akazi gakomeye twadukeneye amabuye ya radio nk'uko babivuga kugira ngo amabuye atazashyiramo tugacicika ubu rero abanyarwanda abari batuwe bafashe radio Itahuka bakomereza aho ngaho abatari batangira kwifasha nabo bagerageze bashake aho bari aho baherereye mu gihugu baherereyemo noneho barebe umuntu muri RNC bamunyuzeho imfashanyo yabo dukeneye rero izo mfashanyo dukeneye inkunga zanyu kugira ngo radio yacu ikomere kandi igumye isakare mu kwisi yose murakoze cyane rero mwese turabashimiye mugira amahoro y'Imana turakunda cyane kuri radio Itahuka ni kabageme Eduard kubategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese Imana ibane namwe.
Kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda utema gutema imyaka yabo nigihinduri ingendo kireke rubanda rwiyoze mu mire dore abaturage kirica kikabambura ndetse n'amasambu I'm